mulungi Mukama mulungi Ebintu bya Mukama byewunyisa Alina omukwano mungi n'ekisa Ensi ne bwebanga yakukoowa Abantu bonna nga bakukyawa Katonda yekka y'atakukoowe Hey, buuza kana Ani yamuwa omwana ye Batimayo Ani yamuwa amaaso ye Imana ninziza, yeah, ninziza Mukama mulungi, onofe mulungi Mukama mulungi, onofe mulungi Ono day by day, abera na fe Tatulekerera tulibana Atwagalo kusinga na batuzala Omukwano bwe bwe guyo kwa kajanja Wali wono byakola Nga sina mosaba Mukama byakola Kazi sabi subira Wali womulungi byakole Nunga bizito okubyogera Ate Yesu byakola Nabala beba chimanya yeah, yeah. Imana ninziza yeah. Mukama mulungi Onofe mulungi Mukama mulungi Onofe mulungi
Sobola, emizimu ajigoba, obulamu abugaba, tali na chimulema, omutusa gugaba, nebi wada bigoba, ama shimwe chuba hero, nipyawe.